sikia. Chukua baada ya muda na una demo wakishua.
Expensive fender looking with your bunny ametua.
Wacha nikwambie, dem alikuwa amevaa
a black stretcher,
a blue silky top
and a pair of black Skechers.
An African queen,
a rare kind of species none of you has ever seen.
Ako masava, jina ni Mustafa. No need for you to worry, we can keep it under cover. For real, never mind about your current lover. Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover. Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover. Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover. Cheki Mona Lisa na vyo tingisha.
Tingisha.
Mimi nimebaki nimejazika.
Jazika.
Wasee kila siku wanauliza.
Uliza.
Na wazani nilifanya mpaka kajipa. Cheki Mona Lisa na vyo tingisha.
Tingisha.
Mimi nimebaki nimejazika.
Jazika.
Wasee kila siku wanauliza.
Uliza.
Na wazani nilifanya mpaka kajipa.
Savez-vous parler français? Mikasa, sukasa mbona unakaza mara ya kwanza.
Nikupeleke Casablanca,
Mombasa, Rosta, Salsa, come to Makasa.
Sasa ni mavolcha.
Ngoja, jua hautasafa, siwezi kukuchapa na tena nimeapa.
Ni wewe ndo nataka,
wengine misitaki,
kwani magonjwa ni mengi.
So
wacha nikupe raha, mtoto wa Kikenya. Mi nishasema, wacha nikupe raha, mtoto wa Kikenya. Nishasema. Cheki Mona Lisa na vyo tingisha.
Tingisha.
Mimi nimebaki nimejazika.
Jazika.
Wasee kila siku wanauliza.
Uliza.
Na wazani nilifanya mpaka kajipa. Cheki Mona Lisa na vyo tingisha.
Tingisha.
Mimi nimebaki nimejazika.
Jazika.
Wasee kila siku wanauliza.
Uliza.
Na wazani nilifanya mpaka kajipa.
Clap.
Cheki Mona Lisa na vyo tingisha.
Clap.
Sema ooh baby boo, ni show kile kitu ni chadu. Nako napenda nasty basi. Sema ooh boo, ni show kile kitu ni chadu. Nako napenda nasty basi. Sema ooh baby boo, ni show kile kitu ni chadu. Nako napenda nasty basi. Sema ooh.
Savez-vous parler français? Mikasa, sukasa mbona unakaza mara ya kwanza.
Nikupeleke Casablanca,
Mombasa, Rosta, Salsa, come to Makasa.
Komasava, jina ni Mustafa. No need for you to worry, we can keep it under cover. For real, never mind about your current lover. Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover. Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover. Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover. Cheki Mona Lisa na vyo tingisha.
Tingisha.
Mimi nimebaki nimejazika.
Jazika.
Wasee kila siku wanauliza.
Uliza.
Na wazani nilifanya mpaka kajipa. Cheki Mona Lisa na vyo tingisha.
Tingisha.
Mimi nimebaki nimejazika.
Jazika.
Wasee kila siku wanauliza.
Uliza.
Na wazani nilifanya mpaka kajipa. Cheki Mona Lisa na vyo tingisha.
Tingisha.
Mimi nimebaki nimejazika.
Jazika.
Wasee kila siku wanauliza.
Uliza.
Na wazani nilifanya mpaka kajipa. Cheki Mona Lisa na vyo tingisha.
Tingisha.
Mimi nimebaki nimejazika.
Jazika.
Wasee kila siku wanauliza.
Uliza.
Na wazani nilifanya mpaka kajipa.